Nina kastori katamu jamani Uwe mahbuba Nina tamani kurudi nyumbani
Yako mahaba Nimemisi na wako utani Sangapi unakuja Iyo hadithi na mina tamani
Kufika na karibia Mana mwili wote wabaridi Naishi tankumbatia Ila joto na mini faidi
Nisitia, kimbia utakipidi Naona unachelewa, na unazidi ni bahari Benzi limenuga, na utamundani Yani tumendana, kama basha yani
Benzi limenuga, na utamundani Yani tumendana, kama basha yani Hakuna wakupinga ilo Tumepitishana
Mina ye, mina ye
Tumesha pendana
Atangali maneno ya watu
Tumepitishana Tumesha pendana Kisema chanya nao Mana mindo nisha kuwamini Hata kitoa pesa zao Uwezi chune nilete